kale khaya izinyembezi azipheli mama buya wasishiya sodwa awuphendukanga usulandela madoda wasikhohlwa mama mama buya Uzobuya kwaphela iminyaka Sakhula singazi ukuthi uthando lunini Sihlala sibuka umnyango ungavuleki Abanye banezandla zikamama Thina sakhuliswa izinyembezi Uma ngibona umama bephethe izingane Inhliziyo yami yakhala Kazi lako mama buya mama buya siyakhale ekhaya izinyembezi azipheli mama buya wasishiya sodwa awuphendukanga usulandela madoda wasikhohlwa mama usuku nosuku silinda udzingo lwakho kodwa uthule sengathi asikho emhlabeni igama lakho lisekhaya Sifuna ukuzwa izwi lakho Sifuna ukusibiza ngezingane zakho